Chinshingwa number 13 Kufya lwako aba Yesu Loleshini pa chinshingwa e Kwafya lwako li Maria umwana omwalalume Loleshini pa chinshingwa b Wenko bushiku inkalamba ya balesa yali bwenekele kwibumba lya bembeshi Inkalamba ya labilati lelo wafya lwa aba kupulusha aba ala ile balesa ni ba Kristu bashikulu Ifyo efi ya labi ile nkalamba. Pope labi mbeshi ili ba buwe ne ba Yesu, bali ba kindikile ba alesa.